Yande joni tani min tay sappo e joyi studio Kalangu habaruji e fulfulde. Kore on nyalle jam hande weltare wadi subako e nda université galle nyeme do e nda ciagal ko ciukabe lekol kebi je puddi tawi jande mudun en ko wannodu kon nan syndicat janginobe kanyo gomnati narri e nanan weltare mabbe no wordi. Nonni fawar jondu kon nan on fedeten école access kanyo ndu wadi hawrtere mawde do e nda galle nyeme gam batte yewde kulantere daroje filla ndenagu lakchad leede tawato en Cameroun Niger kanyo chad hawrdo enda on nanan do ko ndani dum wada le hawdi nonni yawtal men pinande studio kalango haltna hala dewno ciukalo inde way na mi en do ko non dewlu ngol sukabe lawlaw en kalan hala kaw wonana ton enda der region mo tawa mere o filonte en dum wontiri no wantere sumana amadu won ko janganta habaruji di ene fulfulde yerno biirnom e ko ekibaruji hono jangobe lekkol latibe no wonto endan universite galle nyeme do enda hande be tawa ndar weltare alle be kebe puddi tawi jande mabbe ko be paddino wakkati kewdo dum du konda ni ciagal ko syndicat janginobe kanyo gonnati ye wado hono portal en nardal do kulle kewde ndarore jande mabbe dum waddi ko faande subako en bandimi muttari mohammadu yeyto enna jewibe nan ko be kalni dum e do weltare
après 4 mois donc
ciagal lebbi nay e murtere jande hojitama hande subana o min beltake sanne miden jama e gomnanti tokkito do majum gambi du wodi farsigila jande o mido mila du mo hen non fu no golira en bawde mun foti de fartok janginobe mobbe non gomnanti sigilto talkuru hisabundu jankay minen cuboto ndara ko min bawta hebude der mun le hitane
bawle ay pisdi kuru on
puddutol jande deni sen min bi'a yettore Allah gam min boyi ko miden kedi jande wala no wada hande ni kam e gomnati be poti joni be bi'i tewtoro amin fuditan no wodi du bandiraabe amin gom be illa altine o data
pa composé le lundi inshallah
non wonteri hono himbe taabe der gallure agadez kay kay timminay har filla ko darto saddan ma hedde ndiyam kanon woni ele nyalade endan hon loktorore to sukabe kany e inramu en sawrte kanka hebi hebanama lawol mosola do fila ko darto ke on diyan dan enda dum du wadena ciagal ko horebe farje no region enda je jeewoy loktorde no wontiri dum waddi ko faana mbite do hono nahanci Abdul Karim latido kanyo enda woni horje loktorde o mo hala do enda do fila ko dum latini be Musa mama yewte makko
conforma au aux
instructions Allah elabi di gouverneur hoji campagne kawji do ciottol ndiyam on wari e waydude compteur on dum wadi ko wakati funde be den jidi ndiyam do ko yawi sarusi kawji do basol ndiyam e leedi der region on nil de tammi si tarna goto ndiyam hawtade e nanrar kananke leedi ayiro miden baawi wiide ko sadorma on do lawol hebanede mosola fatam do min kebi muyube wallude min yaade yeso dum mojjinoite han
le problème n'est que résolu partiellement.
Do ko nani gorko goto kanyi fa hanne ko watto sukabe njoyo kay woni ko diwta dilida ele wuro wetengo kudo kawa jiya kana ele commune mo boso region mo difa himbe be ko be diwta do ko nana miije himbe bokoram kay woni ko dilde e mabbe yerno fa hanne bandimi tato endan hebir kabaruji e der wuro ngo endan noni fawar jonto en mali du kondan himbe der wuro bekao dum woni bamako noni don wonno ko be ngadi murterere kanya yartere e jonde mette ton en dan nokkuto fa handen hono wietebe G5 Sahel ngari anniyade fa joddo e der wuro bamako go enda nenne be jey be bibe jardaaki be ngara joddo don enda welali be fey seeda dum be ngobe kala sawtu fu e mbi'a sen himbe no G5 Sahel o enda fa demara joddade bamako do ya sobbire leedi mali ton wodi ko durwiditte ciagal mundu kondani be kolli dum hono wakkati mo AFP fedde leedi France kanyi won ko yottini kabar o enda mitel Ousmane Traoré horejo fedde sukabe ummatore mali to enda durwonobe bibe leedi o haali o wi dum do hunon ko laati be kulantana fati ben war joddo don de kulle godde hinno ngaddon enda dum won kipitande kanyi e jabe bonde ufulme ko nandi e mudum dum sabbe mili hunde enda hana joddade bamako yerno AFP fa handen fedde leedi France wadder kibaruji haliri nani fa hande ni no tawadu kondan harafilla ko darto hawritere wonde waɗama dow filla cellal jonde jaam ɗo enɗan gallu ñemen ɗum dukkondan wonnan e dow filla darde laabi mbawɗo hoƴede gam batte hedde mosola yaade jonde jonde jaam hakkunde himɓe ɗum dukkondan ko tawa e leyɗe gonɗe no herti e Lac Tchad, Niger, Cameroun kañum e Tchad e hoore muɗum. École Access kañum woni ko ardi batu o enɗan dow hono ko wiyete lawol jonde jaam ɗum dukkondan waɗama timminama gallu ñemen. Gungu Mouhamadou ɗantani bandimi yeeyi fottu e batu o nani ko waddani e
hawrine las o tati lewru mai hitande duuɓi ujunaɗiɗi e sappo e jeenayyi ɗo nder huɓere ñeme hawri leydi Niger, leydi Cameroun e Tchad, leyɗe kawtuɗe weynu Tchad. Caka balɗe tati himɓe warɓe to hawrine de ni kaldi neɗɗo mabɓe fuu waddi du andal mum ngal wodi dow fille hirñere e tuufol leñidane weynu Tchad gom ɗi himɓe mum en tawda haɓɓidane e Boko Haram. École Access mo leydi Niger du kan waɗi hawrine de. Harouna Abdoulaye ardiɗo École Access o du ni wi'i ko warɓe to hawrine de ni ko e mum en pirtake sanne gam heɓude mosola saɗɗormaji tawaɗde leyɗe mum.
Miɗo miila hawrine nde wari e firtude koye amin ɓeydande min andal dow fi gollal hirñere ya ɓenraku e tufude leñi ko feerodirɗi nder leyɗe leyɗe.
Himɓe hawrine nden du kolli belɗum mum'en dow pirtol koye golɓe gaɗana nani seeda ko woɓɓe mabɓe.
E mburtaki hawrinde nde min keeɓi dabereji gatteɗi ko hatta umminal hakkillo ummingo ko
arande fuu emin kulano haldeno amma jon o komin keɓitinninoje yaade to Eco Access ɗum hokkanme laawol e wadde baddal.
Hunde noon ko wonno nder hakkilloji amin sanne ɗo nder diifa. Min ekkintinama du ko hatta tawe min balla nimɓe wonɓe no ɓurdindinen ɓe ɗum heɓane mosola.
Hawrine waɗiɗade golloɓe ɗi radioji Eco Access gollidiɗi ko ardini ni woni himɓe tawi ko etta saɗɗoromaji ɗi himɓe tawda ɓe keɓa du caka mabɓe no waɗe ko laabi joɗɗinol hakkillo fukkingo singo du no woɗirdo weynu Tchad du.
Nder commune mo Bermo wona région mo Marat ɗo henna leydi Niger to enɗan ni hono jawdi no wodi saɗɗorma har filla ko darto durgol ɗum du konɗan wonno ko fa hande ni maire mo commune o enɗa haali o wi ba ko ndiyan toɓi ñalaɗo enɗa fungo waɗayno hanniri kano wonno wodino guene ko heddi seeɗa nenne ɗo yaade ñalaɗo seeɗa se ndiyan wara wona kam won ko toɓi fa heewi ene wawi waddande jawdi ndi enɗan ni hono fa wara joni du konɗa saɗɗorma har filla durgol nani ko Aboubacar Djuli haali kañum woni maire mo Bermo.
To e woodi to toɓa goɗɗe jaaje kama kula hoƴi gaɗa Bermo yaade purel turu robammo ko wiyete gorburu ni tasha Ibrahim en gade beji e woodi fuɗalo heso e woodi jeene daga fuuna Bermo nangi fa nder réserve ɗum gade beji ɗo woodi jeene ɓerowani to kul ndiyam e wittoaji funogo ngo wata jogago jawdi ni ndi amin ndi ko wultiri gaɗa ɗon to woodi seeto tok goɗɗum koyi ɗum kanjum ɗum seeɗi hokkugo e waynaɓe sodatum hanti kay wala ko woodi joni kam emin darta kulɓe keɓi wallego seɗɗa inchallah ɓe jottina hitande jaam baro wallittari komin jiɗini wiye ñamande mabɓaɗo saño ko biɗƴe rija kasi jiɗin ɗi jawdi kam hani wiye tufama hoore seeto.
Caggal mum du fa hande hakkunde remoɓe duroɓe to enɗan konni kandu konɗan waɗi walde nder leydi konni to enɗan wuuro wiyetego hono Kankaray kandu konna wona e les commune Aléla les département mo konni remoɓe duroɓe koɓe kaɓidi konna himɓe nayo maayi neɗɗo goto nawneke barmande bonde se ketin e nanen fa waɗa jondi hoorejo gendarmerie to enɗan konni ko haalani bandi min o wiyta kena kanko enɗan ni Mamman Barthe
ɗangato agga mutume macca iye zode tuma
durowo gon hannanomi haalirana kanni ummi watti dabbaji mum nder gesa ko jon gesa on wari riiwi dabbaji ɗin ƴamimo hanno watta ko hano makko yofa dabbaji naata nder gesa sey geddi ummi caka mabɓe nden durowo on fii ndemowo ndemowo on doggi fayi siire yiƴanno sinto jeydaɓe makko jogon kan en du ko gi'i ɗum sey kawri himɓe mum'en layani koɗorɗe fulɓe ɗen no kuuɓa no bi'a bareɓe bareɓe ni waɗi ko himɓe nayo ɓen maayi yettore Allah pekkorɗo nder mabɓe on ummitake
nabi innan komo yahor hoɗo
nomontiri fawar joni hawrinde wonde du konna waɗama ɗum du konna wonno dow filla ko darto fedetede iri kañum wonno hono fedde leydi Afrique no darore hono kullantereji honnon enɗa kañum woni ko waɗi hawritere nde enɗan ɗum du ko wonno barke muɗum wonno hono ƴewde laabi ko watta ko tawe ni hono himɓeje kokkodir kabaru kabaru du konnan ko woɗi e dow fiiji ɗi enɗan fo yerno fawar joni du konna mbiteɗo hono Rodolphe Grenier kan woni kawjiɗo filla ko darto hokkude habaru ley Sahel on enɗa iri on enɗa o holliri o wiɓe kalana haala dillo wamɓe kañum ndu won koɓe jiiti.
Nous avons évidemment mis en évidence le facteur économique.
Min gadi filla sembe lumaku der cekantaraje den. Gam miden mila ko rafi lumaku guni woni dalila mabbe arano mo gado ibe ummo leede mabbe ibe jaha leede Touba ko. Dudal mabbe du fu bawa kewti leede Touba ko. Libi ton ni be jotto be jodum be daara be halbe keban ko mu'ini burna mabbe e burna saarobe mabbe. Wobbe mabbe du daara de bawan kebi goddum ko warti wuro diwli ko hawrina amin dedu ardini ni woni firtude ko e mabbe do sador maaji debbe giata der burtaaki mabbe ki himbe du no bawi nawturi silma mabbe na ko nandi tittehum gam hokkude seeda ko mabbe dum du gam hollude himbe ko torra e mayde tan tawa der irja halede heba tawabe tondu be kebay goddum en to jodo ton bi'a bawa garti wuro gulli gam dum sencede
de pouvoir aussi un petit peu désacraliser le retour.
Non on tra fil la latol bal du kono FIFA won fede le duna hojin latol bal non acciti lawol gol hojino gam batte beedugol hono leede kande ya fotta e tewtol coupe mawdo mo duna yarto enan hono ko hanna wade Qatar dubna de nogay didi hono wonandu kono le chapantati didi be bi yotto chapanna e jeetati jonne be acciti dum ko be acciti dum Suleiman Mohamed latido kany on woni hono secrétaire mo feni foot latol bal leedi Niger.
La FIFA a demandé
FIFA yami leydi Qatar yewtino kan helede narude hem nabi en leede takkiide dum de ide bawi kawri gadi tefol kuppol amma Qatar narra handen e leede takkiide dum de sey dabar arana o accha gal leede den bi'i gatte dum der sirimu dalila rafinaral mabbe gol den kadan FIFA yamiti leydi Qatar yewtino de kan tanno wawi wada tefol kuppol don du sey Qatar jabi wi'i kan siriyaki jabbade leede la soddi e jetati de kan kay sirimu fu wada na dun do leede woronje hedidi dun du wadi ko FIFA wi'i yonkay dun acca gadol kuppugul ton Qatar fa gada wakkati dun wada Mexico Canada e États-Unis itano dubi ujuna didi e laso e jeegom mo Allah yaari
e kuralio do Mexico États-Unis e Canada
kettine sigilaji studio kalango kadi to tawado der duniyaaru do Facebook studio kalango
Facebook studio kalango
no welcome sanne mi do feccide dum
nanni fadena yotare pinno ni den kala wiide ke coupe on en wadan Qatar sa Allah jabi dubi ujunaaji didi e nogay didi ciagal majjun du beydo gol yottinanno leede Afrique jeenay ko waawi yaade coupe on fadde mum e leede joyi non nar fila ko narte yotare men pinno hande en kali hala dewgal hono ko watte dow law e sukabe e dum latike hunno en sadorama san e leede men Niger dum wadde hande men jaranto en commune mo kaw wonande region mo tawa ne wonno dum woni en warra nanni ko maire beter Ahmed Abdoulaye hono hal nan en noy dum worto en dum buytoro
commune kaw region tawa kandu fila dewlinol sukabe rewbe ille jonen no tawe dermo amma Allah e laabi di ardibe hawju commune on cingi dum utiri sanne fa hana sedda Hammada Abdoulaye Gousman maire commune kaw
seen zon
nokkure non de sukabe rewbe non jaawi dewlinede lawka nimbe takki torta kona diina mo paamana sadoro manon gondo no torri nimbe sanne le commune kaw
commune de kaw
de laabi di cingudon gan hadude dum
nous avons eu
min kabi wadde jahale kewde do tindingol nimbe famtibe sarobe suka rewbe ko be kana dewlinde suka be mabbe rewbe law bande be chawiraka suka hanana dewline nde ayake ko watta tawe no wawi yottinde lokol min jidi e ardibe dina be gaddi du balnagaji mabbe sane e wiide nimbe kono kani accude dum hawtade e horebe subabe be ko commune amin o nokkure non to suka be umma tore jatana leede yasin e filde wodi du be dewla tana na suka be rewbe ben lawka ni be dillira libina togon wadoyde hitande ma dubi didi ladde ko burume tiru dum gum bonna tana ngurda suka be rewbe ben wadi no kuje to be dewlina ko be anda ba gorira be mabbe kanjum woni no dunna ko jol deedi e kergal dungangal amma Allah yettama le wakkati cakiti do suka be rewbe ben e ko emu no ngadda nami boyta ali mudu e wiide ko no jidi dewlinede lawkam min pabo dum en fadde dum andine gina min jatana min pilo pamran sadarmo ondo faame moddine chaka ami seni hala kam buri min sembe kanilde to laami be tawabe dobbe ben ko jata laabi kandi Allah yettama yaadu yeso mawdu hebaama dermu jondom mbita sadarmo hebana ka mosala de hunde don ko hani habanede wakati fu
toujours bataye
hande noy neddo waawi tindinira woppe gam hollude ko dum accama na dum buytiri sanne
par rapport au top
pardima majum mi wawta famtinde on amma min tay kaka min dari do hamre chapando njoyo dem fu no ngara l'école wodi du sey tiagal to be ayi ko be dewline be kanta college mabbe ndemun ilule le corps mar on be dewlinte amma jon o dudal mabbe bu sey ta hebital kuru mudum brebe ko dewline dum wadi ko dum buytori chapande joyi do hamre
edo yawtarne no habaru me fulfultili assalamu alaikum mbalenta jamwalmi accidam e gungu mamandantani wadda habaru ji hausan kore bandrabe me horibe warandu konde le koride.